Kila bonda chao kuliva kute mwamulao Awana kupila ni mina kimula tuwa mundi tuwele Nisika fosa kale Nijabaza mwana mina nilisibia mundi tuwele Nisika nye makale
Nimamvira hati mwana sivakane Kono hawa semuni wona kusakwane Kapa muni wona fera kulatavane Java ye cholo kuna mwai haikona Niwe na sigilo mwai na kukupane Umwise kubonda taeva wakone Musike mwabata kuri nipange sivi Tabaza mwana mina na hanirizivi Tadimu vashemi kise muni wondate Farasti muka nivala kutio kwa rikute Semuni lamba lamba zesi natu so just Because mubona mula kawo
Wana kulipu pila ni mina sembata kunipile sa upilo wonsalati Amuli nisinya mwana wa mina kuna kulisina sae kono semsa zivi Awana kupila ni mina kimula tuwa mundi tuwele nisika fosa kale Nijabaza mwana mina nilisivia mundi tuwele nisika nyema Kale wena sana na tuwe Ulelele boma honi Tabaza muna hao Tabasi nieni Jola kila bonda chao kuliva kute mwamulao Awana kukila ni mina Kimula tuwa mundi tuwele Nisika fosa kale Tabaza mwana mina Nilisivia mundi tuwele Nisika nyema kale
Mane mina katimu manamba wane Kwale kovane kavulela kwa tene Kwa na mokali na zuba Mina madala na mune kalile kale Mune kalile kale jole famo kaniziba Muno vonanga niba tuba kukalanga Gakuli luna baba munya aluna kalaka Ona lona lwa mina lolo mupepile Kwa na mukani kala kutina kilu saliluaka Mwali pala sina sese muswalanga Wanafo kutina fosa na aneka miluaka Kele niluka anisali walilata Kambeki fale nene kami swala kumilaka
Kwa kuli kupila ni mina Sembata kunipilisa upilo wanzalati Amuli nisinya mwana wa mina Kuna kulisina sae kono semsa zivi Awana kupila ni mina kimula tuwa mundi tuwele nisika fosa kale Nijabaza mwana mina nilisivia mundi tuwele nisika nyema kale Wena sana na tuwe ulelele boma honi jabaza muna hao Jabasi nieni Jola kila bonda chao kuliva kute mwamulao Awana kupila ni mina kimula tuwa mundi tuwele nisika fosa kale Nijabaza mwana mina nilisivia mundi tuwele nisika nyema kale
Okay, let me carry Mubata nila tule mamusho woman Mubata kuni kweche kafira machen Yeah, mubata nive fira ndate mutambekwa Divizola kafu kambe marikwa Isikazu wakale misango famikwa Waukwa yugeti musha ukwa Kone mukili mwani swala kikakai Hali kachanga na famu karini wakwai Iveri tabaza mbaka paza mwana I don't tolerate Kuna haikona Nyazi ya haiki singengete mwausemo Kusupa na mwae mupangile majumu
Kona kuli kupila ni mina Sembata kunipili sa upilo wansalati
yes,
Amuli nisinya mwana wa mina Kona kuli sina sae kono semsa zivi Awana kupila ni mina Kimula tuwa mundi tuwele Nisika fosa kale Nijabaza mwana mina Nilisivia mundi tuwele Nisika nyema kale Wena sana na tuwe Ulelele boma honi Jabaza muna hao Jabasi nieni Jola kila bonda chao kuliva kute mwamulao Awana kupila ni mina kimula tuwa mundi tuwele nisika fosa kale Nijabaza mwana mina nilisivia mundi tuwele nisika nyema kale
Richie Barry, Vizzy Boy I want to be rich Mr. Casey, Kalaluka Mr. Kavaira, Mr. Rodeo, Mr. Simon With Brown Fasenanga, Mr. Zone Boy Eyo Young Kids I see that you're sana. Zone.